Hei, her min elskling for A-tenor. Dere begynner her. 1, 2, 3. En takk pause. 3, 4, 1, 2, 3.